Let's get it, Steezer, huh? 우리 기도한다 미국한 나 호드립 야 고대기다 심피도 나냐 보고 당월이 비탄 피티 약한 마루 우리 기도한다 미국한 피티 호흡코 비디 보배 예보 뿅포 쿤디 엔돈 비레 몬디라 우리 기도한다 Minyongo sinigeze numva ubusutwa nafashe penda shishimura izi shori zizabayobya iryo shyari riramotiva njye ndakora ndashaka imituku nkabashyira ngo zuze imifuka kuri hato amanywa nijoro izi bishinizi nyinshi turangiye muzana zona tuboye akazi niyo mpamvu mindiri fokasi niyo mpamvu mpora ndi hangiri imitima yabaye amabuye bariza babiteye big drip ndeba urahita ubona difference nyina offense kina defense big ball No flex Buri gitondo mbyuka naho drip njya gutegita Simfite umwanya wo gutangura ibita mfite yakamaro Buri gitondo mbyuka mfite hope ko biri bube Yebo byumva kundi genda umvire mu nzira Buri gitondo 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 Big ass Looking for big racks, beach ass, not my concern. Sinigeze na rimwe mpunga urugamba, yeah. Izo nyina zose nzi ikintu kwanjye, yeah. Ibyo abanzi bavuga byo nibindeba. Ndi busy ndakora ngo mpindure life, mbonize cash, mpindure life. Nifuka icyana gifite umufungo, shyarira ibishi, birabareba. Ntabwo nyishaka gutakaza umwanya, ubona tayi, walaye ni mwishi. Buri gitondo mbyuka naho drip njya gutegita. Simfite umwanya wo gutangura ibita mfite yakamaro Buri gitondo mbyuka mfite hope ko biri bube